Moyo wangu uko kwako we, mawazo yote yako kwako we, kila ninalolifanya na kuwaza we, na kila ninapokwenda na kuwaza we. Jumana nasema crazy for you. I don't wanna spend a minute without you by my side. My love for you will never fade away.
Moyo wangu